Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Kwamanje njengoba ngishilo ke ngibuye naye umfundisi uMelusi Gumede ezosithulela i word of encouragement. Umfundisi wami sawubona.
Ngiyabingelela manhlapho, unjani nami?
Hayi, ngiphilile futhi ngivuselekile. Uyazi la ngibuya khona. Hey, ngithole enye into engathi kokuqala nje ngiyithola.
Ehamba ngalawo manje.
Yebo.
Ungacisha umlilo.
Hayi, uyabona amandla okuhlanganela, okuhlanganyela. Hayi, bona. Uyazi izwi uma lisho lithi singayiki ukuhlanganyela. Ngiyayi understand lento.
Yes, yes, yes.
Mhm.
Ukuhlanganyela.
Yebo, yebo.
Usiphathe siyafuna.
Ehhena. Usiphathile namhlanje mfundisi. Ngicela babingelele emakhaya bese ke uyangena odabeni.
Ngiyabonga manje lapho angibingelele umlaleli we Radio Pulpit namhlanje kuyisonto ngiyazi ukuthi sonke sesilungisile ukuthi sivukele empini kusasa, sivukele emhlabeni, sivukela konke amakhona. Abanye bavukela endaweni ezibuhlungu abangasathanda ukuba kuzona, abanye bavukela endaweni ebajabulisayo, omunye akathanda ekhaya ahlala kulona because kunezinto eziningi, ubona ngathi ngcono uma ngingekho ekhaya, sengijahuke emsebenzini kusasa. Yabona nje, ngiyababingelela abantu kuwo lowo moya nakuzo zonke lezo zimo. Ngifuna nje ukuqala ngokuthi kodwa uJesu inkosi, uyabusa uphezu kwakho konke.
Amen. Amen.
Matshapo namhlanje bengifisa ukuthi sike sikhulume nje nomuntu ekhaya onezinto angayixolelile ngazo, noma ngabe zenziwa uyena noma zenziwa abantu kuyena, uyabona? But nje sibuyise into ethi xolela, nawe uyixolele, uthole ukuthula ngaphakathi kuwe. Izinto zomuntu ayibanjwa nje iphela ezinye izinto. Kuyenzeka kubambeke izinto zakho, uthole ukuthi awuphumelele empilweni yakho, izinto zakho ayiqaqeki, kanti it because khona izinto wena osamile kuzona ongafuni ukudlula. Uyazi khona nje manje onegqubu lokuthi washonelwa abazali esemncane, njalo uma ebona izinto zingalungi ubona ngathi ingoba mina ngashonelwa abazali, uyayibona lokho mahlapho. Kunomuntu othima ngabe kunomuntu othima ayibona ukuhluleka kwakhe, unama reasons abona ukuthi yazi ingoba mina ngazaleka kanje, ngoba umama wazala wangishiya ekhaya wayogana, so izinto azingilungeli ngenxa ka 1 no 2 no 3, uyabona? So ngifuna ukuthi today sizovuka sibhekane nempilo, khona izinto kumele sizixolele kuzo. Ukuxolela impilo nje ukuthi ike yabanzima kuwena, uxolele nabantu abakufake imene inzima empilweni yakho, because akekho nje umuntu oyedwa ongakubasela umlilo, ingekho into amphushayo. Umxolele umuntu okwenza into ebuhlungeni, understanding ukuthi bekunosathane phakathi kwala, bekunosathane obuhlungu usixabanisa. Uxolele umuntu owakwenza waluza umsebenzi, usubona ukuthi ena owakho usunethemba lokuthi uthathile, but we need ukuthi sixolele. Ukuxolela mfethu hayi ukuthi uxolela ngoba kukhona umuntu ozile kuwena wazoxolisa, but uxola because uyasibona isidingo and uyabona ukuthi awulali ebusuku and uyabona ukuthi lento lokho ihleli kuwena enhlizweni yakho, noma ungathi usuhamba ibanga elingakanani, kodwa lento lokho ikhona enhlizweni yakho ukuthi mina ngashonelwa abazali ngimncane, they try namanje ngakwazi ukuphumelela, mina kwenze kuwa no 2 no 3. So kufanele sike sifundise abantu lento esifundi iswe uNkulunkulu wasifundisa ukuthi ayikho into enhle njengoxolo. Yazi yavela ngisho emiyalelweni eyishumi, kubalekile ukuthanda umuntu, uthanda umakhelwane wakho, ubathande bonile. And when iBhayibheli lisitshela ngokuthanda nangokuxolela, alisitsheli ukuthi khona umuntu okumeleze kuwe ezofuna uxolo, and alikutsheli ukuthi khona umuntu okumeleze kuwe ukuthi ngicela ungithande bese nami ngiyangithanda. Kodwa kuwumyalelo esinikezwe wona ukuthanda omunye nomunye regardless. So ngifuna ukuthi nje namhlanje mfethu sizoqala isonto, asiba abantu abaxolelayo, asiba abantu abayixolelayo nabo. Uyixolele emaphutheni owayifaka kuwona, because ezinye izinto manje uyabona ukuthi yazi mina ngayifaka keliphutha, yazi mina ngathemba umuntu ngaleya ndlela, because iBhayibheli lithi ungamthembi omunye umuntu, lithi nje asingathembi umuntu, asithembe kuNkulunkulu ngenhliziyo yethu yonke. So kuyenza ukuthi sikhala kangaka ingenxa yabantu abakuphoxile ngoshilo kade ubathembile. So ngifuna namhlanje ukukhuluma into yokuthi na zixolele nangokuthemba abantu abakuhlethile empilweni yakho. Zixolele nangokuthemba abantu abakuthathe bakubeka phansi babukisa ngawe. Iningi into uma ngabe sikhuluma ngoxolo it's not about ukuthi uzoxolela umuntu kuphela but nawe nje fanele uyixolele uzuyixolele nokuthi isikole yakho ena bathabazali bekhona besakunikile ithuba befuna ukwenzela konke wangafunda uyabona ukuthi iphutha lelo waleza but manje sesila sesilapha ekutheni zixolele so that uzokwazi ukuphinda usuku muhambe
xolela nawe uyixolele cabanga nje uphila uphila emhlabeni uhamba ngaleli gqubo ukuthi wena ngokwakho uyibambele lona ifana nalento konje baba kunale example abantu abathanda kuyenza kakhulu ukuthi kuphuza wena poison and then we expect ukuthi omunye umuntu afe something like that
yes
ehe because mohamba ngegqubu lento iya iyakubulala mhlambe awufuni ukuxolela omunye umuntu ibulala bani ibulala wena ngaphakathi uthole loyo muntu mhlambe nasekakhohliwe into ya 20 years ago wena usalibambile leli gqubu ekugcineni kosuku
ukukhulisa wena
yebo yingakho ngithi lilimaza wena ngoba loya muntu undlulile futhi ukhohliwe nje ukuthi oh konje ngiye ngaba nengxabano nobahle mina nje la ngimbona khona uma ngizwa ivoice yakhe uyazi ngivele nje ngingabi mnandi and lo muntu yena uyiphilela impilo yakhe u free akazi nokuthi ubahle wamlimaza or uyitshela ukuthi hayi ngamlimaza kodwa sesindlulile kuleyo ndaba
ya manhlapho bese kuba lento ukuthi singabantu sidalwe like to blame others every time we need someone esizomblame uyabona
yeah
ayikho inkinga othi uma ungene kuyona ufuna ukuthi yazi ngiyikhoze yale nkinga mina ngifuna namhlanje ukuvusa into yokuthi nalabo abakulimazile uyikhoze because ube nabo uyabona mina ngisuke ngayo banabo mina ngibathathe ngabafike ngabafaka enhlizweni yami so kulokhu ukuxolela zixolele na awuyiblame wena so lethu kuzoba lulu ukudlula kulento ukuba ngibafonelanga sakhuluma ngabantu uyabona because sihleba abantu safona sifonela ukuhleba abantu uma sibuya into sekuba ngathi wena ohlumnyizwayo usuya sikhohle isikhathi esimnandi esinenze naze nafika lapho uyayibona le nto so asibe isizwe awukhule umuntu okwazi ukuyiblame kwayena so lisho uzokwazi ukuyixolela uzobalula nokuxolela omunye umuntu uyabona
Yo inamandla mfundisi you know indaba yokuxolela ngiyazi ukuthi indaba kokuthi siyayipreacher and iphinde futhi ibe nzima ngoba umuntu uzosuka ethi kuwena ethi uyazi bahle kulula ukuyisho into kodwa ukuyenza kuba nzima you know awazi ukuthi lo muntu ungenzeni yingakho ngisahleli ngalobu buhlungu and angeke ngikwazi ukuthi ngimxolele awazi ukuthi ngibuya kuphi you know
yingakho umuntu osemhlabeni bahle umuntu omoneka kangakanani uNkulunkulu enale eminyaka nayo namhlanje uNkulunkulu wakuthethelela ungaxolisanga
yeah
ifuthi ngeke sibuke izinto esizenzayo uNkulunkulu angayifuni kodwa siyaphila ngenxa ukuthi uNkulunkulu woxolo uyasithethelela esithi singashilo lutho yini kube nzima ukuthi thina sixolele sibe sixolelwa usuku nosuku yabona ukuthi enye into esikhuluma ngelinye ilanga eyokuba selfish kwethu sibe sithi siyakholwa
siyakhohlwa ngithi
yes because uNkulunkulu phela uyabona nje namhlanje isonto kodwa uNkulunkulu usesixolele izinto eziningi
yeah
wasixolela sizindla usixolele mhlawumbe sibizwa ekufeni uma ngathiwa uyasikala ngobona kwethu kuze kube namhlanje
yeah
but uNkulunkulu lokho esinikezenye ichance so why sifuna ukuba isizwe esingafuni ukufunda kuNkulunkulu owubaba wethu sifundisa usuku nosuku
hey
noma singalinyazo mara asilinyazelwa ukuhlala ngifuna umuntu ozo understand ukuthi ukulinyazwa kuyizithunywa ezisondezayo we need into ezosiphushela kuNkulunkulu
yeah
khona into khona izinto ezizosilimaza ukuze sifike kuNkulunkulu. So wena masuzozonda izinto ezizokusiza because enamahlapho alikhi tafule lizondlalwa zingekho izinto. Uyayazi yonto. And lithi iBhayibheli utheke itafula phambi kwezitha zakho.
Kunjalo. Yeah.
So lababantu abakuhlukumeza kangaka today, abakuhlukumezela ukuthi ubazonde ube namaqhubu nabo. Bakuhlukumezela ukuthi ngelinye ilanga uzoshala nabetafuleni phambi kwenkosi udle.
Mm.
They will be there to witness impumelelo yakho. Ayikho into ebaphushayo. So yeah, make sure ukuthi ucolela wonke umuntu because bakhonela to push you ukuthi ufinyelele kwi-goal.
Mm.
Xolela.
Xolela.
uNkulunkulu usifundise ukuxolela.
Yeah.
Usifundise kahle, wasifundisa ngokuthi exolele thina.
Yeah.
So kuzobalula ukuthi sikwazi ukuxolela mama.
Amen. Mm. Siyabonga mfundisi. Namhlanje uyazi bengekho aware ukuthi last weekend yethu le.
Yes, I last week today, ma'am.
Hey, siqala inyanga entsha next month, inyanga yabantu abasha. We uyazi mina sengizwa lobumnandi ngikhohliwe ukuthi hayi cha konje umfundisi ngiyamdedela today.
Asidedelane mahlapho ngifisa ukuthi sidedelana nje ena khona izwi etholakala ngamahubo 29.
Yeah.
Verse 4 lithi izwi lika Jehova linamandla.
Amen.
Izwi lika Jehova linenkazimulo.
Yeah.
So ngifisa ukuthi angiyazi iliphi lelitshe ongazi na ukuthi uzoliginqela oba.
Mm.
Imuphi lomsebenzi othi uma uthi uapplyela uyabona ukuthi awakho amandla siyahluleka na nokufunda kwakho.
Mm.
But ngizothi izwi lika Jehova linamandla.
Yebo.
Asihambe kusasa siyovula iminyango sinezwi elinamandla.
Mm. Mm.
Elikwazi ukusiphula imsedari yaseLebanon.
Yeah.
Asihambe nalelizwi linamandla. Ngifuna ukuthi noma ngabe yiphi into obheke kuyona kusasa, hamba nezwi linamandla. Udokotela oyakuyo kusasa yokudiagnose kodwa yazi ukuthi phezu kwakushilo kunezwi elinamandla.
Yebo.
Elingakhansela ukufa.
Mm.
Linamandla.
Amen. Yo.
Ngiyabonga bahle.
Yo, ayi kube kuhle ukuthi sibe ndawonye kule nyanga yonke sibusekile sifundile sayithola ne encouragement ukuthi nanoma ngabe isimo senjani vuka uyithintide emzalwane and singakhohlwa nanokuthi ayikho into engandluli siyazi akekho umuntu ongathi yena nje impilo yakhe yahamba smooth ezinye izinto siyikhuluma ngoba nathi sandlula kuzona so ingakho sikwazi ukuthi nomunye umuntu simgqugquzele so siyambonga uNkulunkulu ngabantu abafana nawe mfundisi Melusi sithi nje aliqhubeke lihambe ivangeli utholakala kanjani uma ungekho la emoyeni
ngiyabonga kakhulu mahlapho kade usakhuluma nje kwathi ngithi ayikhi washingi enekwayo ingubi
ehe
0712266299 0712266299 ngiyabonga kakhulu mahlapho abalaleli bebusiseke uNkulunkulu ebagcini
ku social media ukho mfundisi
ngikhona ku social ngikhona laphana ku TikTok ngikhona ku Facebook ucinga nje uMelosi Mandla Gumede.
Mhm. Okay.
Ngiyatholakala lapho ma.
Bless you. Siyabonga. Sizophinda sihlangane futhi angazi nini kodwa sizophinda sihlangane.
Kuzosh inkosi. Siyabonga ma.
Amen.
It's more than radio. It's a way of life. It's 657 AM. Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729. And our care center will gladly contact you to pray for you. Tune in to Radio Pulpit on 657 AM for reliable Christian talk radio at its best. Find your daily dose of Christ-centered motivation and encouragement on Radio Pulpit 657. Download our app now. Tune in to radiopulpit.co.za or find us on DSTV Audio 882 and OpenView 607. Radio Pulpit, your daily companion for more than 40 years, brings a relevant message.
moral alternative to 400,000 listeners in a variety of South African languages. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and download our podcasts today.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.